loved ones, all will pass or end, and you must accept it.
Yeah. Sauce. Skiza. Turn the casa, bro. Turn the casa, bro. Turn the casa, bro.
Skiza.
1 to 5, bro. Wenye plani walidhani tulilalisha Rieng zao bao topese za giza Kijana plani skizi na koza kamisa Walidhani kwa hii game chizi fika hadi mita Slick nigga na pita na your sister Nazi siku zalibwa na kismat Entry ni kupull up na kijibag Mapeng teens wana lili ya kitree Big dreams ya kupull up na magic class Maheta form zao suna Johnny Chichat Lame flows rudi mtani fanye research Kikichuna sana siwezi miss verse Hini time ya biz, siya madivas Kani kicheri basi blood nes the discuss Ukini biz, taliation Johnny instant Waku nyuma wezi cover here distant Yeah, cover here distance Nikitoke and I need your assistance Down chini wanna die to my features Down chini tunajua when it's nature Yeah, when it's niches Design me on nigga vast kama riches Made the G's in the wallet rare creatures So woke, nili choka na my preacher
Yeah, huku mtani utaweza Ikifika huku mtani utaweza
Naweza kweli
Huku mtani utaweza
Naweza kweli
Ikifika huku mtani utaweza
Naweza kweli
Huku mtani utaweza Ikifika huku mtani utaweza Huku mtani utaweza
These shits zimekuwa hard A lot of backstabbing niggas Talking shit behind my back Claiming to be friends I know the frequency I still laugh with them Ni mamwere lakini sana tafanya nini Man nimechoka nta hama hood lini Nime spend on rap CG itajipa lini Nika speak meanza ku rap juzi Man this shit has been hard Nime patana na ma producer manyani Ananfanya fever na nime mkanta ganji Ade kuchoka fala ni mlevi ya kolezi Mwingine alinitoka na tumejua na tangu tuke watoi Challenges ni mobi, chizo za town wana ita underground Blood, sweat and tears, mezi shit zote kwa streets Enyewe heavy is the head that wears the crown Ni angwe tekwe ya guru ama thorns King pirate, I claim my throne Najua my purpose, why I was born Sagoda najua mbona alinipea hikipaji Najua itajipa siku moja ji Fuck this shit, maziwe iko wapi Reality mini hit manzenda omo kalini Fuck this shit, maziwe iko wapi Reality mini hit manzenda omo kalini
Yeah
Fuck this shit, maziwe iko wapi Reality mini hit manzenda omo kalini Fuck this shit, the hammer hood lini Fuck this shit, the ball dan ya benzo lini Fuck this shit, pakeita jipa lini Fuck this shit, man Fuck this shit, nigga I disconnected from the streets Fuck this shit, nigga
Shit, nigga
I disconnected from the streets Fuck this shit, nigga
Shit, nigga
I disconnected from the streets Fuck this shit, nigga
Fuck this shit, nigga
I disconnected from the streets Fuck this shit, nigga
Beno ambia, hey mazee miss like benye na move na smooth hivyo sahi
yeah.
Benye na move Kianza kutembea na yota niaribia biashara ingine hapa mbele
yeah.
So either uchange ways zako Ugrow to my level but yezi come to your level So hiyo ndo kitu wa so confused na Oh mbona umse ataku work na umse na umse anto kamta yake Like I'm not going to come to your level Either you grow to level yangu ama ikama.